Yeah, wakcheki catalog na hauna form, hauna do, hauna goals, hauna boss, kula blocks, ya tijo persononi. Hauna form, hauna do, hauna goals, hauna boss, kula block. Wakcheki catalog na hauna form, hauna do, hauna goals, hauna boss, kula blocks, ya tijo persononi. Hauna form, hauna do, hauna goals, hauna balls, kula flow. Cheki nani, sina ata beef bana, ata nkikudi sana. Bana hizi pressures, yufanya na dai kuretire. Juati ni diva na ringa, figa jezi kwa sumimba. Mista kijua, jona dai kujua tuvenye ntapiga. Ulimpata hapi tinda, nadhani juata jipa. Nadhani juata ingia kwa keja, dina wezi lipa. Ufanya kazi, unatafta kazi ya mamanzi. Jukani zawadi, nikakupea zari mandazi. Ngoja buda ujuangi venye mina luga. Na pia miupiga wera mbae uneza nitapunda. Na mtani buda kuma miupiga jonza machura. So ni noma na daimali safi jomi nkikafunga. Neza kafunga kesho, ama kesho kutwa. Halafu ntoke rentals, ninunwe nyumba. Mechoka kusugwa kiboko na mafuta. Na kajo na ntafuta nko kwa bukla saina kunywa. Yeah, wakcheki catalog na hauna form, hauna do, hauna goals, hauna boss, kula blocks, ya tijo persononi. Hauna form, hauna do, hauna goals, hauna boss, kula block. Wakcheki catalog na hauna form, hauna do, hauna goals, hauna boss, kula blocks, ya tijo persononi. Hauna form, hauna do, hauna goals, hauna boss, kula block. Ni field nimekusikiza bado bana uko kwa giza. Hauna maziwa lakini bado unatafuta diva. Instagram jo hizo picha, bro man yo be utafika. Cheki ile loan ya tala bana ulishindwa kulipa. Skiza skiza jo mi ntafuata na ntapata bana bro. Mi nko rada, mi ni mjanja, mi sije hata kosa form. Hata kata sema no na jua sijuangi kuluzop. Mi ntapiga tu mandom lafu jo fuaka na kichoko. Hati jo fuaka na kichoko umepaga hoko jaba takupiga. Na kino ona unastaga. Yo ni changa pia umechanga nyana chrome. Hauna chesa nunua cock. Hauna pesa hauna doa just ponyo akonye shefo. Mr. Mbu isponyo ntampea vakoza pono. Nitu labda unijui miupigani wadi na mapoko. Kaulize mama boy ye ushindanga kwa ile local. Mini jama nshefa duda bana misi umbwa koko. Yeah. Wakcheki catalog na hauna form, hauna do, hauna goals, hauna boss, kula blocks, ya tijo persononi. Hauna form, hauna do, hauna goals, hauna boss, kula block. Wakcheki catalog na hauna form, hauna do, hauna goals, hauna boss, kula blocks, ya tijo persononi. Hauna form, hauna do, hauna goals, hauna boss, kula block.